number say la media. Yeah.
Who me chill here?
On the dot.
And this is Leda from Tanzania. Slab with him.
Dabro.
Hello, hello, Tali. I'm talking to you, Sijona Sikia. You're an underway. Nairobi, Pwani, ama Tanzania. Oh, oh, oh. Nakutafuta toka Tandale. Mwarabu kararanja Dubai. Sina hasira kwamba ukiludi kununie aku. Hazanini hasira siwezi zira kanifuza babu. Sina hasira kwamba ukiludi kununie aku. Zanini hasira siwezi nuna kanifuza babu. Ukirudi raha mana baridi para. Oke sana. Ukirudi raha jamanyo mana baridi para. Oh, oh. Mwenzio baridi na choma. Baridi oh 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 oh. Mwenzio baridi na choma. Jamanyo.
Ahuda.
Mwenzio. Unitoe baridi mwenzio. Rudi. Oh baby girl. Sinifanya mini dada. Sinifanya mini konda. Unanifanya mina kesha kama popo. Unanipa changa moto. Masirudi kesu chesu kinari popo. Kesi mama bebe. Si mama nifate. Kama safari tuwe wote. Na kama kufa tuwe wote. Ukirudi ya.
Choma, baridi, oh oh. Mwenzio baridi na 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 choma.
Okay, nime missing inja, inja. You're running away. Johnny Kupeki bunda bunda is light on my way. Haga finesse. And such a curse. When the one who nesi. Wani ondoa stress. Baridi oh.